barsiis 41 ka oduu deg hukuma falmoolea naboolea iyo hayoolea itdiyaadda
anlillaa gammad qabaa ka ise arrataane nu caqaften
aanen hin beekaa isenen won birri waaq irraa oduu waaqaa baretten aynatanti ishee waanin jabaa aminne dandeetta qabu ka an aminne mam duuniyaa kana irra qabu
an haa baredh aminne ishee waanin itdhaaba aadami fawwaat dhaabe bina aadam namse irraa fiyo sheetan irra baasa fedhu
ishin sun lillaa dhuga maanan waan gaad aadamifaa waan namse midaasit inni waninni yedh nam tok ergaa fiidna dhitiya ka in dhufe namse irra nu baasu
mam waaqan fiid ibrahima irra dobla guddiyota jabdoo gad baasa aminen du waanin dobla su irraan ufit innama himaa maayesu kadhaabo ibrahima dhaabe waanni mara gudda dag israila ittime ak ishi olme bulto ishiya mara gudda odu isa itkan
waan innamaan haaso innama ak isaaqa yaaquuba haruna musa joshua kulli haasoen innamaan kun kulli innama waan coqete innamaasa irrijetu